yanjye iruta inshuti zose nabonye inshuti yanjye iruta inshuti zose oh 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 Faranga ko yabarangishije imana n'ubuya nundarangira ngo agize ibyuwa konko yabarangishije kanunda kangira ngo aguza amamodoka nko yabarangishije umvishe mbabaye nicyarana nyenda basubiramo ko mfite imana yanjye ya hejuru ya byose Iwacu ni kamara byona ishobora byose iruta byose kandi isumba byose ikwiriye You do we love for not to seke we linda sendo chili masu
Ounire ni kamara byona Ounire ni kamara byona
Yose ni zaza, kazangi